This is real. Yeah, I don't know how to say. Yeah. Naomba pesa sibadilishe, la kamwe tusibadilike. Tutachelewa ila ifike muda tufike, utanielewa kinachokwenda kinarudi. Sani pisha hizi sio ndoto, hizi ni mission. Na demu wangu simba jike meshi gwaza, la fucking check all the time. Namwambia niko busy for the time. Baby no, nataka vitu vikae fine. And I really know I'm yours, but you know the game is mine. Ana mind, sema mind iko Dodoma. Nishazama ni simu zinaitwa sana, vigumu kwepa lawama. Couple girls I used to know, ambao hata tuongeagi sana. Iliko usiku saivi mchana, inabidi nikaone wana na wachana. Kwamba gemu bila kiki, bila drama, bila zana, bila bifu, bila pisi kama nyama, bila ufeki, bila tagi, bila chawa, bila chama, bila flani na mbio flani, na bila kujuana sana ni wanakunja. Yeah, tunavunga, yeah, atukwami mpaka tupamie mabunda, yeah, bado nunda, yeah, tunadunda, yeah, si wanyama ila utukuti tunachungwa. Then wananambia mwana chill, tukwambie kusu mtaa, kusu flani na flani walikichafua katamba. Kusu one time moja inabidi kuepuka tuizi njaa. Sema tumombe tujaa wala tusikate tamaa. This is real. Yeah, I don't know how to say this shit, but this is real.
Yeah, you don't know how it feels.
Then nazama home, inabidi nionge na mama. Yanachoomba ni mwanae tunywe salama. Nikiokota nisimsahau, ya uniambia vitu vya maana. Na kuna kitu kimoja ye huwa achi lalama. Kuwa vipi kusu gemu, hivi lini atakupa cash? Mi naomba uje utoke bila chuki, bila kesi, bila dawa, bila baya matetesi, bila stress, bila kuzama gizani, li mambo yaje kai fresh. This is real. Yeah, I don't know how to say this, but this is real. I don't say it just to say my number. This shit is real.
Papa, papa. It's beyond, baby.